yose uko yagenze uko yagizweho mbere na mbere n'ukuntu yatanzwe n'ukuntu yakiriwe na rubanda twebwe twari tubizi indepandanse yabaye niwe muri koleje sezande i Kigali nabaye n'umuntu muri bamwe b'abanyeshuri batowe kugira ngo igihugu gishya nabaye njyewe nzi ibyo abanyarwanda babonye ukuntu bishimye ntabwo yabaye indepandanse ngo wenda ejo barayisubira indepandanse ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko Kagame we abitekereza cyangwa se kuba mu bihe byagombaga kuba ariko twebwe twari igihugu indepandanse twarayishimye pe cyane twarayishimye kandi n'abari bahari barabaga b'abanyabwenge ntabwo bazamubaka abantu bakayibanda bakuza n'abandi ntabwo numva rero ibyo ashaka kuvuga ko ngo ababirigi basuranye iyo indepandanse
bwana Twagiramungu niba uvuga ko washimye ko yavuze ko no mu bindi bihugu byabaye no kuba ko wemeranywa nawe ko independence yabonetse ariko abari ku butegetsi bakayirekura bakasubiza banyirayo
nabwirwa n'iki ko abanyarwanda bashimiye independence yabo nabwirwa n'iki ko abagande bashimiye independence yabo umunsi we yakozeho ibye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane yumva ko ari umunsi wonyine ko iyo independence ye y'ubwite y'icyo gihe yaje abantu bari mu marira abandi bari mu mashyamba bapfiramo abandi bagenda birukanka muri Kongo barabuze aho bajya bamwe bakaba baranagumyeyo
bwana Twagiramungu uyu munsi wowe se wita gute
nakumwita ahubwo ngiye ngomba kubatiza iminsi
umuntu yumva ibyo uri kuvuga ntabwo yumva ko wemera ko umunsi wo kwibohora ugomba kubaho cyangwa se wabayeho
barakumwita cyane cyangwa umuntu ushaka ngo kugira ngo iminsi dushimishe Kagame niko mubi ushaka twapfushije abantu mesiye uriya munsi niba ari ngombwa ni ku kimwe se atemeye amasezerano ya Arusha
aho ngaho utaragera kure nagira ngo nkumvishe ko aho ngaho uvuga ko mwapfushije abantu nawe arabivuga ko habaye igitambo ndetse uburemere bw'amateka yaranze igihugu byabaye ko hari urubyiruko rwitanze rugatanga amaraso kugira ngo rubohore igihugu
rubohore igihugu cyari cyaroshwe nani ariko kuzajya mutaraga reka mubwire mugomba kwiga politiki yanyu y'abanyafurika mukamenya ubayobora iki gihe ari mu buke ari mu wuhe muryango ari mu yahe mateka ibyo bintu rero hari amateka abantu bigira cyane kugira ngo abana batoya babyumve kuko tudafite umuvugiro n'ibingibyo ni nuko nk'uko ngewe mbona ibyo Kagame yigisha abana ababwira ko ari we wakoze ibintu by'igitangaza akaba yarurira munsi w'itariki ya kane bagomba kubahiriza menye ko bishaka ariko si ko abantu bose bishaka sinako tubyumve
turi kuvuga ku mateka yaranze u Rwanda ukomeje kubana ukomeje ku rubyiruko rukwiye kumenya amateka wowe hari nk'ubutumwa ugomba guha urubyiruko ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda ku cyo bagomba kumenya ubutumwa bwawe ni ubuhe
icyo bagomba kumenya ni ukubaza kumva ko ari abanyarwanda icyo ni cyo cya mbere yongere nje gusubira niba umunyarwanda wumva yarabyawe n'ababyeyi b'abanyarwanda nabanze yumve ko ari umunyarwanda ko azakura ari umunyarwanda
kenshi iyo uvuga ku makuru yerekeranye n'u Rwanda yaba amakuru asanzwe cyangwa amateka wumvikana unenga none reka nkubaze ikibazo cya nyuma wowe nka Twagiramungu ubona u Rwanda rumaze kugera kuki muri iyi myaka 29 ahantu ushobora kuvuga ukicara kuvuga uti u Rwanda rwageze kuri iki ngiki ni cyiza kandi gifitiye inyungu abaturage bose
ndabikubwira n'iki maze imyaka 28 kandi se naje mu Rwanda kwiyamamaza kandi bisubiremo aho tuvuwa naratowe ariko sinatowe uzabyara igihe gutumira radiyo yacu ariko nabuze murasetsa ntabwo wacu banyigishije gukomera mu mashyiga abatwari
ndagushimiye cyane kuba bwana Twagiramungu yemeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika